Nekuba lapha kutokhonta ndzawonye kanye nani futhi manje ngaphambi kwalomlayedo nginemngani wami lokahle namhla ebusuku lapha etulu ngembili kusihlo Dr. Livale lobuya ebandleni le First Baptist eLima eOhio lobeka ngilomunye walaba ngisekela ngetimali emhlanganweni waselima ngimbuta ngiseda lapha kusihlwa kuthi abengasho yini ligama nje kulombuthano kumbe leliphathelene nalomhlangano waselima kulomzuzwana lolandzelako noma mibili futhi ngiyajabula kwethula kini kusihlwa Dr. Livale lomunye umbaptist lona moya longcwele amen nkulunkulu akubusise mnakethu Vale nawe Loko bekungilokuhle lokucinile kwemfundisi lo iBaptist bekungesiko na yebo ke siyajabula kuba nemnakethu Vale kanye nathi futhi nesiqiniseko ukuthi iminyango ivulekile kuye ukuthi aphindze abuye futhi atosivakashela kunoma ngusiphi sikhathi lasikhonako futhi manje kusihlwa Gusasa ebusuku yi kufakwa ethuneni kwenkosi Jesu ngelisonto ekuseni ngensimbi yesithupha yinkonzo yokuphuma kwelilanga futhi ngiyakholwa ukuthi umnakethu umemetele kabanti ngengcenye lechubekako yalenkonzo nyalo ake sithandaze umzuzwana nje ngosi lebusisekile livi lakho liqiniso futhi siyabonga ngemuntu loliphathako ngekungesabi lutho asalinikita ngephandle kubantu Futhi sisavula leBhayibheli kusihlwa noma sisavula emakhasi alo akuthi moya longcwele lobusisekile ete futhi avule livi lekucondza kithi ngaJesu Kristu siyakucela amen Lobusuku lobukhulu lesibugubhako bekubethelwa kwenkosi yethu lebusisekile Ngifisa kufunda kusihlwa kusuka etindzebeni takhe lucobo letiligugu emavi lawabhale encwadzini yakhe kuMateyu longcwele sahluko sesine si nelivesi lemashumi lamane nesikhombisa nemashumi lamane nesiphohlongo sifunda naku
And if you salute your brother
futhi nanibingelela bazalwane benu bodwa nendabungcono bunike kunalabanye abendi njalo yini nebathelisi na kodwa banini ngulabaphelele njengoba nababe wenu losezulwini aphelele futhi kusihlwa sinikete ukuthi sitokhuluma ngesifundo sekuphelela nyalo si Loko kubukeka njengesihloko lesingakejwayeleki lesingasithatha kulobusuku bekubethelwa kwenkosi yethu. Kodwa namuhla encenye benilalele ewayilesini futhi neva lemibiko lehlukene netithunywa kuthi balethula njani lelilanga lelikhulu lelibi ngesikhathi inkosi yethu yafa yafela tono delive. Ngako ngikhethe kusihlwa kutungeleta ngendlela lehlukile kufika kuwo ngako kutawuthi kwehluka kancane futhi kuthi kunishayisa ngemoya kancane futhi akuthi moya longcwele lobusisekile agcobe livi manje sisenda taba te kulileta
God requires perfection We want to bear that
uNkulunkulu udzinga kuphelela sifuna kubeka lokho emcondweni kuthi kude lokuyingcenye lokungaya ebukhoneni baNkulunkulu kufanele kuphelele kukhonda kwethu yonke into manje ensimini yaseEden uNkulunkulu abena Adam naEva ensimini futhi bona baphindze bephula imithetho yaNkulunkulu ngekona nekungalaleli futhi uma kuphambuka kuda kungalaleli kuphambuka emthethweni futhi umthetho waNkulunkulu yena angilongcwele nje bungcwele lobungakabhicwa nalutho ngako ke kude libala lekungabi ingcwele lelingema ebukhoneni bakhe ngako uma sono setha emhlabeni ngekuphambuka ngako sono sifuna kusetshendwe ngaso ngaphambi kokuthi sono sime ebukhoneni baNkulunkulu
If there is no law then there is no justice.
Manje uma kungenamthetho ngako akunabulungiswa kepha umthetho wawudzinga noma bulungiswa budzinga umthetho nemthetho uma usetshendiswa uveta bulungiswa manje ngemthetho kude inyama lesinziswako manje umthetho ungeke usisinzise umthetho bo uyindlo nje yekusifaka ejele kodwa ude emandla ekuhlenga
the law only showed us that we were sinners and condemned us
umthetho wasikhombisa kuphela ukuthi sidoni wasilahla umthetho wekwenta lokho wekuletha kulahlwa noma kukukhombisa ukuthi liphutha lakho likuphi ngako umthetho kuwo lucobo ungeke usinzise bewungashushisa kuphela
and God being holy and just he had to have
nankulunkulu angilongcwele nalone bulungiswa bekafanele abe nekushushisa bekafanele ashushise soni ngoba sesece imincele yemusa futhi saba sakhamuti lesisephula mthetho ngako ke kufanelwe kusentshwetwe naye
Every law has a penalty.
Futhi wonke umthetho unesijeziso ngoba sijeziso sekwephula umthetho waNkulunkulu kufa.
And it had to project death to the
Futhi sifuna sivete kufa ekuphileni kwesive lesingumuntu. Futhi sonke sive lesibantu singaphansi kwalesijeziso salomthetho.
Now When Adam and Eve had
Manje ngesikhathi Adam na Eva bonile bekude indlela kungekho lelinye likhambi kuthi bebangema ebukhoneni baNkulunkulu futhi ngaphandle kwekuthi lesono lesi kusentshetwe ngaso
And no man can commit a sin
Futhi kude umuntu longenta sono sanoma nguluphi luhlobo akunandzaba sincane noma zikulu kanganani leso sono semuntu munye sifanele kusentshetwe ngaso ngaphambi kwekuthi lona losendile ake eme ebukhoneni baNkulunkulu longcwele
So therefore When Adam and Eve
ngako ngaloko ke lapho Adam na Eva sebonile futhi baphambuka emthethweni bese batindwa tekufa ngako umthetho bekumele usetshendiswe ngako ke wabeka sonke sive lesingumuntu ngaphansi kwesijeziso sekufa manje uma singahlala phansi ikhashana manje ekucabangeni kwethu sesike sibuke lesithombe lesikhulu sikhumbule ukuthi wonke umuntu lana uyafakeka kuloku yonke indvodza nemfati umntwana uyafakeka esijezisweni sekufa ngekuphambuka kwenhloko yesive lesingumuntu Adam ngekuphambuka kwakhe wonke wonke wethu wawela ekubeni ngumenti wesono ngako sono kumele kusetshendwe ngaso futhi ngako uNkulunkulu ekungabini nasiphetho kwakhe naseluthandweni lwakhe lolukhulu umthetho bewuwe kuwehlukanisa soni nementi waso Bese ke uyashabalaliswa futhi washabalaliswa ngalokuphelele bekude lenye indlela lebe kangabiyela ngayo emuva ngaphandle kokuthi kusentshetwe sono futhi kungaba lula ke ukukholelwa ekushabalalisweni kwesoni ekugcineni ngoba ngalokuphelele uhlukanisiwe inguna phakade nebukhona baNkulunkulu manje caphela lesono lesi nekuthi kanjani uNkulunkulu anebulungiswa futhi angeke ente lutho ngaphandle kwebulungiswa ngoba ungumthombo wabo bonke bulungiswa ngako angeke kube nalutho lolunye langalwenda ngaphandle kwekubeka sijeziso sekuphambuka
And the penalty was death.
Futhi lesijeziso sasikufa ngoba wathi ngalelo langa nidla lapho ngalelo langa niyokufa nekufa.
Now it's a dark picture we have here. But then if
manje sithombe lesimnyama lesinaso lana. Kepha uma singabiyela emuva kancane nje sithole tona letingcenye taNkuluNkulu. LeBhayibheli lisitshela ngalokusebaleni ukuthi uNkulunkulu uluthando. Kodwa naloku nje aluthando ufanele abe nebulungiswa.
So love does not mean just the thing that can be petty.
Ngako luthando alusho ukuthi yinto nje lengabhambathwa kuphindze kudlalwe ngayo. Luthando lubulungiswa baNkulunkulu.
Now when God that
manje ngesikhathi uNkulunkulu abona ukuthi bantwana bakhe baphambukile emthethweni wakhe nekuthi bamele bafe kufa ngako luthando lolubusako lwangenelela lwatokwenda indlela ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi labantwana bebamele ngalokuphelele babe ngulabashabaleliswa ngalokuphelele ebukhoneni bakhe bekude lokunye lobekungentiwa ngoba bebaphambukile emthethweni wakhe nesijeziso semthetho wakhe kwakukufa. Ngako luthando lwaNkulunkulu lwaphuma lwaya etikhondini takhe futhi uma luthando lwaNkulunkulu luvedwa umusa lobusako udala lokwenta luthando. NaNkulunkulu ngelwati lwangaphambili ngesikhathi asathandza sive sakhe kahle noko ngesijeziso wabanga kufa lokwangena esikhundleni kuthi kwendeke ensimini yaseEden. Loko kwakukuthi wafaka esikhundleni sesidalwa lesingenacala liwundlu lelincane lebelingatisono.
And it went for a substitute. To work
futhi lafakwa esikhundleni kuthi lisebenze nekuthi life esikhundleni sesoni lesinelicala futhi kwakuliwundlu lelabulawa futhi libambe impilo yetikhonti takhe kulo lonke litestamenti lelidzala banikela ngengadi yemawundlu netimbuti timvu tinkunzi nemathokati kufa lokume esikhundleni salokunye. Kodwa konke emnothweni lomkhulu waNkulunkulu kwakukhona ngemuva emcondweni wakhe into sibili letako lebe itoba khona leto kwakuthi thundi tetindlo sibili lebe titokuda. Futhi into sibili lebe itokuda lokwakuyindvodzana yakhe letelwe onke lamawundlu lafa bekuthi thundi nje kuphela. Futhi sithundi kuphela yinegative yendo futhi betikhuluma nje kuphela ngeCalvary letako. Manje kwesithombe saloku ake sivule emaBhayibhelini ethu encwadini yamaHebheru sesithathe lapha ukuthi Pawula umpostoli lomkhulu akhuluma etama kusehlukanisela letinto leti esahlukweni selishumi sencwadi yamaHebheru sifunda naku futhi ngiyalithanda nje livi livi liliqiniso futhi ngiyathanda kulifunda embikwelibandla lami ngoba ngiyathi ukuthi ekwahlulelweni into kuma kanye nabo futhi kumele ngithi landze. Ngako uma ngililetha livela evini lapho ke angeke ngibe nelicala ngoba kulivi futhi uNkulunkulu yalimelela livi lakhe. Sibona lokunyenti namuhla kwebavangeli nalokunye bakhatimilo oh kuyinto lengakavumeleki futhi sithola ukuthi ekuyene masontweni Siya esontweni futhi uthole umfundisi lothite unalokuthite lokuncane lokwehlukile ngaye nemizwa lemincane lethite uma unganaki libandla lonke lithothatha lowo moya uma nje athite kuba nemizwa kancane noma kulekutisa inhloko yakhe noma lokuthite lokuncane lokungakejwayeleki yebo ke libandla lonke liyothathisela kuloko Futhi sinako namuhla emasontweni ethu esimanje lapho kuyimizwa yekujabula netinshwana nje letincane njengalethu futhi inekudidana lokukhulu Kodwa oh bazalwane bami labathandzekako uma kuke kwaba nesikhathi lekumele sibe ngaso evini ngunamuhla Niyabona ngingenyanya kuma ekwahlulelweni ngibe ngathi kutsi ngibe nesambulo tsite lesisepheceleti lesehlukile lesintshintshwe kancane futhi ngadukisa abantu Angifuni babe nemoya wami noma esento sami kodwa ngifuna babe nemoya waNkulunkulu ngelivi laNkulunkulu lelikhicita liqiniso Kulomcimbi lomkhulu kangaka kusihlwa ngidawuthanda ukufunda evini laNkuluNkulu leliphakathi manje siyabona ukuthi umthetho wabakhona iminyaka leminyenti kodwa umthetho awukhonanga kususa sono njengoba sengishito emuva Bewuyindlu yelijele bewungumseshi lomkhulu lobeka kutshela ukuthi wendeni kodwa bewude likhambi lekukukhulula wawukufake esitolo semasekeni kodwa kwakude umhlengi lobeka ngakukhipha lapho ngawo wawukuvalela ejele kuthi ukwatise ukuthi usoni kodwa manje caphelani kumaHebheru sahluko selishumi sisafunda
For the law having a shadow of
Njengoba umthetho unesithunzi setindlo letinhle letidako kepha hayi lesithombe lesingiso khumbulani wawusithunzi sesithombe lesitawukuda
A shadow only introduces that there is a
Sithunzi kuphela sibika ukuthi kunesithombe lesenta lesithunzi Sithundi setindlo letitakuda futhi hayi lesithombe mbamba Caphelani kwaletindlo lomfanekiso sibili waletindlo ungeke ngaleyo mihlatshelo lebe inikelwa njalo njalo yente lotako aye ekupheleleni
Now God in the beginning
Manje nkulunkulu ekuqaleni bekadzinga kuphelela Jesu uma ethe emhlabeni wathi banini ngulaba phelele njengoba nkulunkulu losezulwini aphelele Nemthetho unesithunzi setindlo letitako beungeke wente sikhondi kuthi sibe ngulesiphelele Niyasibona lesithombe na
Let's go again so you'll be sure not to
Manje asesiye futhi kuze nibe nesiqiniseko ukuthi aniphuthelwa ngiko. NkuluNkulu udzinga bungcwele lobuphelele. Akekho namunye nje longema emfanekisweni wakhe abe anelicashata lesono. Jesu wafakaza lokufanako futhi wathi banini ngulabaphelele njengoba naNkuluNkulu ezulwini aphelele nelibhayibheli lasho ukuthi umthetho ungeke nemihlatshelo yawo wente lofikako ukuthi abe ngulophelele ngako ke umthetho wawungeke ukhone kuphelelisa noma ngayini wawuyingomba kuphela nje Lemihlatshelo lena lebeyentiwa njalo ngeminyaka yayingasendi sikhondi ukuthi siphelele ngakho ke akekho namunye ngaphansi kwemithetho noma logcina imithetho nobe ngaphansi kwetithundi longaba ngulophelele
4 second verse
ngoba evesini lesibili ngako bengeke yemiswa kutsi inikelwe na Nangabe kukhona lengingakwenda kutsi ngitende ngiphelele ebukhoneni baNkulunkulu ngako Kristu bekungakameli kutsi angifele Nangabe kukhona into yinye longayenda loko kungenda kube kuhle kakhulu noma ngayini ebukhoneni baNkulunkulu kusho ukuthi Kristu wafela lide kude kugcina kwasamthetho kude imibono yemithetho yakho kude nabunye bebungcwele benu lucobo kude tintfo longayekela kudenda uyekele kucamba emanga uyekele kweba uyekele kubhema imboza uyekele kuya emibukisweni yabhayisikopo solo ulahlekile kude longakwenda kujoyina emasondo imisimeto imicimbi imibhaphathiso tinchubo telisondo kufundwa kwetivumokholo kusho imithandazo donke leto tintfo tingeke tibe lutho ulahlekile kude nayinye intfo longayenda kuwe lucobo ngoba usoni lesingaphansi kwekulahlwa futhi kude indlela lapha ngekhathi kuwe noma ngangusiphi sivumokholo noma longakwenda noma ukucabange ngawe lucobo lokungenda ngisho nayinye intfo ibe yinhle kakhulu ebukhoneni bankulunkulu Ngoba usoni kwekucala nje.
And the Bible declares that we were all born in sin.
Futhi nelibhayibheli liyakusho ukuthi sonke sadalelwa esonweni, sabunjelwa ebubini. Seta eveni sikhuluma emanga. Futhi uNkulunkulu akakhonanga kuthatha umuntu lomunye kuthi afele lomunye ngoba munye nje unelicala njengalolomunye ebukhoneni baNkulunkulu umbishopi lomkhulu lowatalelwa lapha emhlabeni bekanelicala naye nje njengemnathi lomkhulu wasemabhaleni lophansi kubendlula bonke edorobheni lomunye angeke akhone kubuyisana nalomunye Ngakho ke wathatha impilo lengenacala yesilwane liwundlu lelincane futhi ngaphansi kwelitestament lelidzala umthetho bowukuthi uma indvodza yonile bekaletha liwundlu ealtari asithi uma ake waphambuka kunoma ngabe ngumuphi wemiyalo bekaletha liwundlu futhi alibeke ealtari abeke tandla takhe kuleli wundlu futhi avume tonke tono takhe kuthi bekasephutheni futhi athi kuthi unelicala le futhi beka umthetho wabita kufa futhi waletha leli wundlu esikhundleni sakhe futhi uma umphimbo walesilwane lesincane wajutshwa bese sicala kubhakela ngetinyawo taso letincane futhi ikhala uma wake walibona liwundli lihlatshwa yeka kukhala lokulusizi lomfo lomncane atama ukukhala futhi umthambo wakhe lomncane ujutshiwe futhi asakhahlela nekuchwisha futhi asenaba aphindze agcwishe futhi akhale nengadi iphuma intshaza igeza boya bakhe lobuncane netandla temkhondi futhi njengoba lesikhondi sibona ngekuphinga kucamba emanga kweba noma ngabe bekuyini bucala bakhe noma kucabanga lokubi noma ngabe bekuyini esithundini lesincane beka nelicala ngoba bekuyimvelo yakhe beka ngumuntu lonelicala hayi mhlawumbe ngekuthandza kwakhe kodwa ngemvelo beka nelicala futhi bekafanele abone ukuthi leli wundlu leli lelingenacala lafa endzaweni yakhe futhi wayivela buhlungu lento lencane. Kodwa lo muntu lalithi nje leliwundlu lingafa nalengati yaleliwundlu etandleni takhe. Bekahamba asuke kulesakhiwo anesifiso lesifanako enhlitweni yakhe lebe nganaso ekuqaleni. Leni na, ngoba lokuphila lobe kuleliwundlu, kuphila kuhlala engatini, kuphila kwakho kusengatini yakho, siyakwathi lokho. Futhi lempilo lesengatini yaleliwundlu, bekuyimpilo yesilwane. Ngako ke, uma letakhi letihamba emtimbeni letincane titsabuka, futhi nempilo iphuma kulesilwane. Beyingeke ibuye kulesikhondi ngoba lesikhondi sasisidalwa lesingumuntu lengadi yayenda sembatho kepha yayingeke yende kubuyisana ngalokuphelele ngoba lo muntu bekashiya lesakhiwo asenalesifiso lesifanako sekona njengoba bekanaso ekuqaleni nje. Kodwa wenda loku bekaphokophele esikhathini lapho kuyoba khona liwundlu leliphelele kuthi lifike futhi wakwendela etikwemnikelo loshisiwe ngoba bekungiyo kuphela indlela bekati ngayo. Ngako uyabona uma lengathi iphuma ichitheka nekuphila kuphume esilwaneni bekungeke kubuyele kumuntu ngoba munye bekasilwane munye angumuntu silwane lesingenacala kumuntu lonelicala. Kodwa oh ngalelinye lilanga iminyaka letinkulungwane letimbili leyendlula liwundlu laNkulunkulu latalelwa phansi emkhombeni lomncane eBethlehem futhi laholwa njengemvu iyohlatshwa. Leminye iminyaka lengamakhulu lalishumi nemfica leyenca kule mini yanzambama ngensimbi yesithathu lafa futhi lokungabi nabala liwundlu lelingasoleki laNkulunkulu lalenga esiphambanweni saseCalvary futhi lafela sonke soni. Manje nangabe sikhondisida kuleliwundlu ngekukholwa futhi leli liwundlu lelehlukile akusilo liwundlu lelifana nalamanye. Kude umuntu longeta kuleliwundlu ngaphandle nkulunkulu amdonse kucala. Niyabona kubusa kwankulunkulu na? Oh ngiyethemba loku kungena kuyajula manje. Bukani, uNkulunkulu bekati kuthi unetimvu kulomhlaba, bekati kuthi uyoba nebantu labatosinziswa, neluthando lwakhe lwabuka phansi lwabona labo labangasinziswa. Ngako ke ngekwati ngaphambili wakhethela libandla ngaphambili kuthi lihlangane naye ngale lingenasici noma kushwaphana. Futhi nangabe uNkulunkulu adzinga libandla lelide libala noma kushwaphana abemele abe nenvo letside yekulenda libe ngaleyo ndlela abengeke alidzinge bulungiswa bakhe tehlulelo takhe bethi ngete timende afune indvo lenje kube bekude indlela yokukwenda. Futhi umuntu angeke atendele kona usehluleki sekugcina uNkulunkulu wamenda akubone loku ngemthetho ngebehluleli nakulolonke iTestament lelidzala wathumela abaprofeti wathumela indvodza lelungile futhi bathola ukuthi wonke umuntu wehluleka. Ngabo uNkulunkulu ngemusa wakhe lobusako wathumela kusuka eminyangweni yenkhatimulo indvodzana yakhe letelwe yodwa kutotsatsa indzawo yethu. Khumbulani kube bekangathi akube ngupapa waseRoma loyithathako bengeke akhone ukukwenda. Kube bekathite akube ngumbishopi lomkhulu waseCanterbury lotokwenda abengeke akhone ukukwenda. Kube wabita lo father longumfundisi longcwele kakhulu noma umbishopi wemhlaba abengeke akhone kukwenda. Bekayokwaliwa le khashane kakhulu njengoba na Judas Iscariot bekanjalo. bengeke akwende ngoba watalelwa esonweni wabunjelwa esiphambekweni weta eveni akhuluma emanga futhi adzinga kubuyisana kwasayena. Hallelujah! Kodwa nako kufika munye lovela eminyangweni yengathimulo. Kude lomunye, hayi umuntu, hayi umuntu lokahle, noma umJuda noma wetive. Bekangesiko lokungephansi kwaNkulunkulu somandla afise enyameni yemuntu. Weta cobo lwakhe kutonikela ingati yakhe lucobo ngoba ayivelanga ngekulalana. Kulalana kwakungakaphathelani ngalutho nako. Kodwa wasibekela intombi ndvo futhi waletha esakhiweni sengati layidala yena lucobo loyo longenacala. Ngako ke insinziso yami yakho kusihlwa ayinciki ekwenteni kwethu lokuhle kakhulu, incike emseni lokusako lovumako waNkulunkulu umnini mandla onke lo wasikhethela kuye. Impela ngingeke ngaba ngilophelele, kanjalo nawe ungeke waba ngilophelele, futhi asitisho ukuthi singulaba phelele. Kodwa sinalo ukujujuteka lokukodwa kuthi kukholwa kwethu kuhleti emhlatshelweni lophelele lo sewuvele wemukelwe. Ngako sathi ngani kuthi sithola lokho na? Uma sikhondi sibeka tandla taso ngekukholwa ethi kwemtimba wenkosi Jesu futhi eve bubi besono nekuphukutwa kwekukhafunelwa ebusweni bakhe lucobo. Uva nekububula kwaseGetsemane muhlungu lobukhulu baseCalvary bese uyati kuthi unelicala bese uvuma tono takhe ngendlela lengiyo. Oh, Nkosi lebusisekile, nginelicala futhi ngide lenye indlela ngaphandle kwekuthi ungiside. Futhi ngekukholwa uyabita, umoya loyingcwele ufikile wase uyangibita kuthi ngide. Futhi mine manje ngekukholwa ngemukela Jesu njengemsinzisi wempilo yami. Leyo mpilo levela kuye eCalvary lebitwa ngamoya loyingcwele lebe yifihlwe esakhini sengati yenkosi Jesu ibuyela esikhondini bese iyambhabhatisa ngamoya loyingcwele emtimbeni waKristu. Futhi sewuvele wehlulelwe, awusadzingeki kuthi utikhathate ngekwehlulelwa. Ngisajika ngibuka lo mfanekiso wesiphambano lomncane, ngiyabona lokho kuthi umelele umtimba wakhe, kuthi manje lowo mtimba sewuvele wehlulelwe. uNkulunkulu ngeke aphindze awehlulele ngebulungiswa futhi ngoba sewuvele wehlulelwe. uNkulunkulu ushaya ngetehlulelo tekufa etikwa lowo mtimba. Futhi nangisakhona nje kuthola indlela yekuthi fihla kulowo mtimba. Kwehlulela kwakhe kwashayelwa mine nawe sikhululekile. Base Roma besiphohlongo livesi lekucala bathi ngako akusekho kulahlwa manje kulabo laba uKristu Jesu, labo laba ahambi ngenyama kepha ngamoya. Nako la ukhona kude kulahlwa, anginendzaba ukuthi kutani noma kuhambani, ufihliwe ngephansi kwengadi. Futhi singena kanjani kulowo mtimba na? BaseKorinte bekucala sahluko selishumi nakubili livesi lelishumi nakuthathu uthi ngamoya munye uta kanjani lo moya na? Ngemhlatshelo uhleli kuphi umoya na? Ngekhathi engadini kungani tilwane tatingakhoni kubuya na? Bekusilwane. Umoya wesilwane bewungeke uthe emoyeni wemuntu futhi wende lutho kuwo, ngoba umoya wemuntu unempilo lengetulu kunewesilwane. Kodwa kude umoya walomunye umuntu longaphindze ubuye nangabe unemoya welidloti tside kukukhonda labafile Kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe weda kuthi umoya wakhe luqobo longumoya lophakeme lokhona ungakhona kubuya ngesimo sekubhabhatiswa kwamoya loyingcwele esikhondini ngengadi yaKristu bese umthatha umfaka emtimbeni uphephile bukani ingadi yetinkunzi neyetimbuti yayingakhoni kusebenza ngekubonakala kuthi ayinamandla manje ake sicale kufundza cishe evesini lelishumi nakubili konke kulungile ingadi yetinkunzi neyetimbuti yayingakhoni kusebenza kanjalo futhi yayingakwendi kubuyisana bukani Kodwa lo muntu muphi umuntu umbishopi cha papa cha kodwa lo muntu emva kwekuba anikele ngemhlatshe lomunye wesono inguna phakathi wahlala phansi ngasesandleni sekudla sankulunkulu kusukela kulesikhathi uye embili ulindzele ukuthi titha takhe kube tentiwe senabelo setinyawo takhe Nilungele, nililungele livina, lalelani naku, ngitawubese ke ngifuna kuthi nikuvumele kungene kujule kuye phansi, lalelisisani. Ngoba ngemnikelo munye, hayi ngeminyaka ngeminyaka, hayi imvuselelo emva kwemvuselelo, hayi umhlangano emva kwemhlangano, hayi ngelanga emva kwelilanga, kodwa ngemnikelo munye, UPHELELISILE bentile wentile ngemnikelo munye uphelelisile loko ngolokudzingwa nguNkulunkulu kubo labo labangcwelisiwe nako labukhona nguleyo imphendvulo ngekufa kwaKristu nguleyo imphendvulo ngeCalvary yena ngalokuphelele ngengadi yakhe luqobo watsenga tono tethu futhi waphelelisa inguna phakathi emakholwa akhe ngako ke nasi kuKristu sima singasoleki siphelelisiwe ebukhoneni baNkulunkulu somandla Sibantu labacinzetelekile ngekwemathuba ngetimfundziso tethu sonke sifundziswe ukuthi kumele sivukele endzaweni thide kumele sente into letside cha mina kethu akusiko lokwentiwe nguwe nguloku uNkulunkulu lakwendela kona manje sesi nangabe sesilungisisiwe ngekukholwa singulabapheleliswe inguna phakadze ebukhoneni baNkulunkulu Ngako Jesu wathi ngako banini ngulabaphelele ngako ke kwapheleliswa inguna phakathi uNkulunkulu ngekufa kwaKristu eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica leyenqa namuhla uphelelise likholwa loko lakubona ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba inguna phakade futhi kulabo lambitile umlungisisile labo labathi ngaphambili Ubabitile labo lambitile umlungisisile labo labalungisisile sewuvela ubakhathi mulisile uphelelise emakholwa akhe manje bukani ake sibuyele emuva evesini lekuqala umthetho usithundi sethindlo letinhle letidako futhi hayi lo mfanekiso loyo waleto dindvo ungeke ngaleyo mihlatshelo leyayinikelwa umnyaka ngeminyaka kuchubeka kwenta lodako abe ngulophelele bukani kuphelela ngiko lelesikhuluma ngako ngoba ngaleso sikhathi Bengeke ime kunikelwa ngoba lokho sikhondi sesike sahlandwa singeke sisabana nembeza wesono usho kutsini leligama lelithi nembeza lapho futhi lelikahle lihumusho kufisa futhi nangabe umuntu eda lesikhondi ngendlela lekahle embi kwaKristu abona kuhlushwa kwakhe futhi atinikela yena lucobo kuKristu futhi athi oh Nkosi uNkulunkulu akunalutho kimi lengangibuyisanisa kodwa ngincike kuwe siwonke ngako lo moya loyingcwele uyetha enhlitiyweni yemuntu wona kanye umbuto wesono uqedwa inguna phakade ngoba sonke sifiso sesono sesithethwe kuwe ngoba uma umthetho bewungakwenda lokho leyo mihlatshelo beyingamele ime kodwa ngenxa yokuthi yayingakhona ukukwenda Kristu kwadzingeka afe kuze asende siphelele bangani Dinengithindwa lebe singadisho kusihlwa ngekuphelela sonke sikhathi setama kukhipha emehlo kulomunye kuze sitende labangcwele kanconywana kunalaba labangiko kodwa kube sibuke kuphela kulesithombe kungumusa kaNkulunkulu ukuthi sibe ngulobo lesingiko lapha esikhathini lesendlulile eOhio ngafunda sifundo ngendlela lematima benginemhlangano endasi eOhio Futhi ngangihlala ngaphandle kulelive ngenxa yaletichuku ngangingakhona ukuhlala kulelidolobha besidla endzaweni yekudlela lencane idankade futhi kunabo weta labancane labathandzekako futhi bagcoke bazithile futhi bahlobe ngendlela labakhona ngayo banjengabodzathe impela bentabuweta kithi
It was a little spot of heaven.
Kwakuyindzawo lencane yasezulwini. Kudlela endzaweni lenje. Lelikhishi labo lalihlobile linakekelekile. Kwathi ngelisonto bavala baya enkonzweni yabo. Ngalamba kancane ngangiyoshumayela ngelisonto emini yantsambama. Ngase ngiya kulejwayelekile lencane indzawo yekudlela lencane nje yase-America kuyothola lengingakudla. Futhi nangingena emnyango yini lengingayiva ngaphandle nje kwemshini wekugembula lobe uloloma futhi bekume lapho indvodza lengumthanga yami lobe kangenteka ukuthi yayindvodza leshadile nemkhono wayo ugace wesifazane idlala umshini wekugembula umthetho wethu luqobo kuvikeleka kwekulunga kwethu kwetindzo tethu bekeme lapho ephula lendzo lebekafanele ayivikele ngoba akukho emthethweni kugembula eOhio kudlala umshini wekugembula ngase sengiyajika ngibuka ngasemuva kwalesakhiwo kwakunesichuku sebafana labangemabhebhodlelana nemarekhodi lamadzala emculo wekuthi inyukunya etikwa lowo mshini atidlala tsadze lomncane lothite lobekangaba cishe eminyakeni lelishumi nesiphohlongo budzala angilohlobile esicwini sakhe njengewesifazane kepha bekeme lapho lengubo yakhe lemfishane ngembili nalomunye walabafana abeke esandla sakhe kulentombatana lapho bebangakafanele babe khona futhi bebanatha babhema ngase ngiyacabanga oh nkulunkulu ungakumela njani lokho ngase ngibuka ngesekudla sami lapho ngiva lomunye enta kububula lokukhulu lapho kwakuhleti wesifazane losakhulile locishe abekiseke emashumini lasithupha eminyaka noma emashumi lasikhombisa eminyaka budzala bekagcoke leto timphahla letinzala tenhlamba nje isemkhathini nemilende yakhe Nenyama yakhe lenzala tatane leshwapene inyama ilenga nje ngangoba ingakhona futhi bekafake lokho lapha kwekupenda tindzebe nalokunye kwento lokukhulu lokuphephuli ngenhlanye kwebuso kupendiwe agcoke tikatulwana letincane emasandlisi netingalo tetintwane letiphephuli tipendiwe netingalo letiphephuli tipendiwe netinwele takhe tijujiwe titimfisha impela futhi tigocekile futhi tipendiwe tiluhlata sasiphakaphaka futhi ngambuka ngale kwelitafula kwakuhleti emadvodza lamabili adzakiwe lomunye wabo bekusikhathi sasehlobo nelijazi lelikhulu lelidzala lembi aligcokile Nesikafu lesimphunga sigoqotwe entsanyeni yakhe nemadzevu bonke buso bakhe abhodla futhi achubeka base bayathi kweshisa lendvodza yenta njalo yesuka kulowesifazane yase icala kuhamba yaphumela ngephandle kanjena yaya endlini yangansense. Ngema lapho futhi ngathi, Nkulunkulu, awuyibhubhisi ngani yonke lento na? Yini nje ungakucwilisi kuye ngaphansi kwemhlaba? Ngathi ngabe Sarah wami lomncane naRebecca kumele bakhule ngaphansi kwento lenjengaleyo na? Ngathi ungenda njani wena Nkulunkulu ebungcweleni bakho lobukhulu ukuthi uke ume ubuke into lenjalo futhi ungathumeli nekutamatama kwemhlaba ukucwilise na? Futhi ngiseme lapho ngilahla lo wesifazane ngisenda lokho ngabuyela emuva ngemva kweminyango ngeva umoya waNkulunkulu utakimi. Ngase ngima emva kwesivalo, ngase ngibona into lengathi zihushushane. Nakusenda njalo kulombono kwakungumhlaba uguquguquka. Futhi ngisanakile lebe kukhake lomhlaba kwakungumushi lobovu ukhake umhlaba. Nangingena kulomhlaba ngathi bona mina lucobo ngingumfana nje ngenda tindlo lebe kungameli ngitende. Mhlawumbe hayi kanjalo, kodwa kwakusono, futhi sonke isikhathi, uma ngenda noma yini, ngangibona sithundi lesikhulu lesimnyama, sibheka ezulwini, lokukuthi Nkulunkulu ngabe wavele wangibulala ngalowo mzuzu. Ngase ngibona kume emkhathini wami naNkulunkulu, kume lowo mhlatshelo lophelele, ngambona yena eme lapho nemanyeva enhloko yakhe nemathe alenga ebusweni bakhe. Futhi sonke isikhathi donotami betiqala tiye kuNkulunkulu bekasonzela atibambe njengebhamba emotweni bekangivikela ekufeni. Bekuthi sonke isikhathi uma ngenda noma yini leliphutha uNkulunkulu ngabe wangibulala. Impela bungcwele bakhe budzinga lokho, umthetho wakhe udzinga lokho. Uthi sonke isikhathi nangenda noma yini noma wenda noma yini ingathi ya Jesu Kristu ima njengebhamba. Futhi ngase ngiyawubona lo mushi lobovu ukuthi beusho lokho ke ukuthi lengathi solo ise ubambile umhlaba. Futhi ngisemile ngibuka ngasondzela edute naye ngisamcaphela. Futhi bengimuva athi, Babe, mthethelele akakwati lala kwendako. Futhi ngabuka phansi futhi kwakuhleti incwadi futhi kwakunengelosi lapho le rekodako. Futhi yayime eceleni kwakhe. Kwakuthi njalo uma ngona kwakubhalwa phansi kuleyo ncwadi neligama lami lalikuyo. Ngase ngiyabona ukuthi ngalelinye ngi lo mushi wengadi wawuphakanyiswa ukuthi kwakumele ngime ebukhoneni baNkulunkulu nempilo yami yekona. Kodwa ngabona ngemusa wakhe bekagodle kwehlulelwa kwami. Ngaya kuye ngekutithoba ngaguca ngemadolo futhi ngathi, Oh Jesu, wena ndodzana yaNkulunkulu, angikafanele kuta ebukhoneni bakho, kodwa mane ungixolele ngaloko lengikwendile. Wathinza luhlangothi lwakhe ngesandla sakhe, wathatha lencwadi lenzala wase ubhala kuthi uxolelwe kuyo, wayijika ngemuva emva kwakhe. Netono tami tati hambile. Wase ke uyangibuka, wangibuka ngqo emehlweni kabi, wathi manje ngikuthethelele, kodwa ufuna kumlahla yena. Ngase ngiyabona ukuthi kusho ini. Ngisaphuma kulombono, ngahamba ngaya kuye, ngathi sawubona. Bekanatha, waphakama wangibuka, wase uthi, Oh, hello. Ngathi ngingahlala phansi. Wathi nginale ngihamba naye. Ngathi angisho ngaleyo ndlela thathe. Ngifuna nje ukukhuluma nawe umzuzu. Wathi ungahlala. Ngase ngithi thathe emizuzwini nje lembalwa lendlulile. Ngisemile ngale emva kwalesa sivalo. Ngaqala ngamtshela. Nangisaqala ngibuka. Inyembezi taqala tehla etihlathini takhe. Wase uyangitshela ngathi dzadze awukachonzi kutenda letinto leti. Jesu wafa futhi netahlulelo taNkulunkulu tibanjwe ingathi yakhe. Awukachonzi kwenta loku. Wase uthi cha mnumzane, wathi babe wami abelidikhone esontweni, ngakhuliswa ekhaya lemaKristu, Mina nemiyeni bese malunga ekusungula futhi siphila impilo yebuKristu. Waqala wangitshela emva kwekufa kwakhe beka nemantombatane lamancane lamabili yase iyaphambuka nekuthi lamantombatane amshiya kanjani abesalahle impilo yakhe lekhashane abesacabanga ukuthi sekude lithemba ngaye. Kodwa ngathi uNkulunkulu bani nemusa labo yena labathi ngaphambili ubabitile wathi ngabe ungumfundisi Branham lobuya lapha ya endasi na ngathi nginguye wathi nginemahloni ngami kuto ohlala lapha kanjena wathi ucabanga ukuthi idoba khona lithuba lami na ngathi Jesu uyivulile imikhono yakhe umele wena ukuthi ude thathe base labanye bantu baqala kuyithathela etulu ngase ngithi ungahamba uphumele lapha kulesiyilo kanye nami na wathi ngidokwenda mnumzane ngambamba ngesandla sakhe ngathi ucishe ulingane namake wami ngeminyaka ungaguca nami la kulesiyilo na futhi lapho kuleso siyilo sathabula leyo ndzawo ngaleyo mini yanzambama yaba ngumhlangano wefashini lenzala futhi uNkulunkulu wamsinzisa lona wesifazane ngemusa wakhe wagcoka weka emhlanganweni futhi ngekwathi kwami uphila impilo yebuKristu kusihlwa. Kuyini na? Oh uNkulunkulu udzinga kupheleliswa, udzinga kuphenduka kwakho, udzinga kwethembeka kwakho kuye. Kodwa uyabuka kusihlwa, akunenzaba wone kangakanani, kuthi kancane noma kakhulu kanjani, solo usoni, futhi ungeke uhambe nganoma ngayiphi indlela, kepha ngaJesu Kristu, umhlatshelo kaNkulunkulu, lo ngiko konke kwenele, futhi kuye upheleliswe ingunaphakade. Awukucabange nje akusilo lutho lolwentako akusiwo emakhasi lamasha lowavulako akusiyo impilo lensha loyiqalako kuvunywa kweliphutha lakho nemusa waNkulunkulu kuwe lokho kukuletha ekupheleleni bese ke upheleliswa kuJesu Kristu. Ngiyethemba kusihlwa mngani wami siselapha nje kulesikhathi lesikhulu lesibukayi kangaka manje lapho khona tinqumo tifanele tithathwe emva kwekuva lendzaba kungenteka ukuthi awuzange uke uve ngayo phambilini kodwa angeke uphume kuleyo minyango ungulo muntu longene unguye ufanele uphume ungulongcono noma ungulokabi kakhulu futhi sisakhotha mise etinhloko tethu umzuzwana nje ngifuna ukucabangisise ngemandla lamakhulu uthinike ngemphefumulo wakho kusihlwa Jesu Kristu wakufela uthi mnakethu Branham uma ngingakhona kuyekela kubhema uma ngingakhona kuyekela kunatha uma ngingakhona kuconzisa lokhu ngitokwenda oh kungeke kwendeke kahle ungeke uze uthone ukukwenda kungani nje ungeti ngalendlela longiyona futhi ngekukholwa hamba uye kulo yamthombo lawo manceba akhe lageletako bese ke loluthando loluhlengako lube ingcikithi yakho futhi luyoba ngiyo uze ufe. Kungani uthathe sibambiso na? Kungani kuthi wetame kungena ngelisondo lakho na? Kungani wetame kungena ngoba sewuyekele kunatha noma kukhuluma emanga na? Woda ngendlela yokupheleliswa ngoba ngemhlatshe nomunye usiphelelise induna phakathi labo labangwelisiwe. Ngingcweliswa kanjani? Vumani tono tenu ebukhoneni bengathi ya Jesu. Futhi lempilo lebuya kuleyo ngathi ibuyela esikhondini futhi imgcwelise etifisweni tetimvo talelive. Ngoba ngalowo mhlatshelo lowenele konke usingcwelisile moya munye sibhatshathiselwe sonke emtimbeni munye. Manje akusekho kulahlwa kulabo laba uKristu Jesu kulabo labangahambi ngenyama kepha ngamoya. Uma wetama kuhamba ngamoya futhi ube solo usene tinganuko tenyama lo mhlatshelo usengakabi ngulocinisekile kuwe ngalocinisekile kodwa sikhondi sake sahlandwa asina sifiso sesono leyo kwakuyiCalvary akusiyo indzawo yekuthengisa timbali noma indzawana yekwenta loku noma nalokwa kwakuyindzawo lapho khona uNkulunkulu nemuntu babuyisana khona kwakuyindzawo lapho kuthula nekuphepha kwalethwa ebantwini ngekuphepha ningahamba nami kusihlwa mngani losoni siye eCalvary futhi ngekukholwa ugoqe lengadi emphefumulweni wakho lucobo uthi uvumele moya longcwele ete akungwelise ngemhlatshelo wakhe lomkhulu singakathandazi ungaphakamisela sanda sakho kuNkulunkulu bese uthi bani nemusa kimi uNkulunkulu manje sengiyathi vuma tonke tono tami kulo lesihlanu wephasika ebusuku futhi ngiyakuthokotela lokuhlushwa lokukhulu uKristu langendele kona manje ngizela yonke intando yami yonke inhloso yami nayo yonke into ukulandzela kusukela kuleli langa kuye embili ungasiphakamisa sanda sakho uthi ngikhumbule emnakethu Branham emthandazweni leso sincumo senhlitiyo yami
is there any
Ukhona lomunye kulobusuku lobukhulu sisema sikhashanyana nje ngalanga sesandleni sami sangesekudla impela kukhona munye lapha ya ngabe unemahloni ngetono takho na
Are you ashamed of what you've done?
Unemahloni ngalokwendile lomhlaba kusihlwa ufuna emachawe futhi unemachawe sesikhuluma ngekwenyama Ngalelinye lilanga ngale eSwitzerland lapho iSwitzerland yayisengcupheni iphathi lencane yemaSwiss yayibuthene ngephandle emasimini kuvikela umnotho wawo lembi lenkulu lebeyida beyinkulu kunabo bebaceceshwe bonke banetikhali letinkulu nemahawu lamaSwiss kude lebekangakwenda ngaphandle kokuphakamisa tandla bavume indvuku bebasekelwe etulu ngasentsabeni kwatheke kuba nelichawe lelaphumela ebaleni kwakumele kube nalothite lofako uthi uma behlulwa kulendi bebangenalutho ngaphandle kwemikhwa lengemasikela lemidzala nemadvala tindvuku labangalwa ngako ngesikhathi lempi letako ibukeka njengelubonza lwesitini selubonza Kube bathathwa labo bafati babo labahle labancane bebatho badlwengula emantombatana abo lamancane bekatodlwengulwa bantwana babo bebatho babulala inhloko tabo tathi tophihlitwa emakhaya abo atohamba yonke into beyitolahleka kwase kuba khona indvotsa loligama layo likhohlakala kalula loligama lakhe kungu Arnold von Winkerin waphumela ebaleni wase uthi madvotsa aseSwitzerland kulelilanga leli nginikela impilo yami ngenxa yeSwitzerland wathi ngale nje kwalenzaba kunelikhaya lelincane lelimhlophe nginemfati nebantwana labathathu labamele mina kodwa bangeke basaphindze bangibone futhi Ngoba kulelilanga leli nginikela ngempilo yami ngenxa yeSwitzerland. Bathi utokwentani Arnold von Winkerin wathi landzelani mina nende konke lokusemandleni enu ngaloku lenimele nikwende. Wase ubuka kulelibutho waze wathola sikhali lesichatha wase uphakamisela tandla takhe emoyeni wakhijima wabheka kulo lolubonza lwetitini lwetikhali futhi amemeda yendani indlela yenkululeko yendani indlela yenkululeko Dikhali letilikhulu taguthuka dabamba kuhlasela kwakhe wajika imikhono yakhe ngephandle wayibuthisela esifubeni sakhe letambethelela phansi wase uyafa ngasekugcineni kwaleto dikhali lawo maswizi amlandzela ngetikhwili nangetindvuku loko kubonakaliswa kobuchawe kwanyakatisa lelo libutho lanyakathela aze lamaswizi abashaya abakhiphela ngephandle kwalelo live futhi abakaze baphindze babe nembi kusukela ngalelo langa kuze kube ngumanje Sukuma eSwitzerland nisho ligama la Arnold von Winkerin niyobona tinyembe titehla etihlathini tabo leni na wasinzisa live labo lelo kwakulichawele likhulu sibili akusiyo imvama ukuthi kungafananiswa nalo futhi alizange lengciwe kulomhlaba kodwa oh kwakuyinto lencane leyenteka ngalelinye ilanga lapho sive saAdam sema emadimoni amasha angena tinhlangothi tonke baprofeti behluleka umthetho wehlulekile umhlatshelo wetinkunzi nemawundlu wehlulekile indalo yemuntu yehlulekile yonke imvo nesive sa-Adam sema sincotshiwe senganywe bodeveli ngebunengi tinkolelo temanga kugula tifo Kwaba khona munye lophumela ebaleni ezulwini wase uthi ngaleli langa leli ndofela sive saAdam weda emhlabeni futhi wentiwa waba senyameni wabuka phansi ngo emkhathini wetikhali lebesimnyama kwesaba lokumnyama kakhulu kwabo bonke bantu kwakukufa wase uthatha kufa wakusondzeka esifubeni sakhe futhi eCalvary wabhadala umhlatshelo wase uyamemeta yendani indlela yenkululeko futhi wamemeta ebandleni lakhe thathani loku lenganishiyela kona ingathi yami ngemoya wami bese nilwa nanoma yini leninayo Singanqoba kusihlwa ngaloko mngane. Ungamqueshisa devil kuwe. Sonke sitha lesidzala empilweni yakho. Singaqueshiswa ngengadi nangamoya waKristu. Futhi ungema uphelele ebukhoneni bakhe. Kristu wayenda indlela. Ungakwenda lokungako ngekuthi uphakamisele umkhono wakho kuye bese uthi ngithethelele uNkulunkulu akubusise emnakethe lomunye futhi bani nemusa kimi uNkulunkulu manje sengiyavuma emaphutha ami ngabe likhona lilunga lelisondlo lelisivuvu leliya esontweni onke malanga futhi mhlawumbe letama ukuthi misela enkolweni ngangoba lingakhona kodwa noko ube wathi ukuthi lulaka nekungabi nanzaba nekuthi cabangela wena nemi kuba ikucinzetela phansi uze ungabi nekunqoba na ungafuna kuhlandwa ngengadi kusihlwa kuko konke lokho na ngoba sikhondi sake sahlandwa asisenaye nembeza ungathanda ukuphakamisa sandla sakho wena lunga lelisondo na uNkulunkulu akubusise ezathe phakamisa tandla takho uthi mina kethu Branham ngikhumbule emthandazweni uNkulunkulu akubusise ezathe lokho kuhle lokho kungiko Leyo yintfo mbamba lekumele uyende. Nkulunkulu akubusise emva lapho mnumzane. Lomunye akaphamise sandla sakhe athi bani nemusa kimi Nkulunkulu. Ngiyathi ngiyabuvuma buKristu kodwa angibuphili. Ngiyathi angikwenti futhi enhlitweni yami angisiko kahle nawe. Ngifuna kuba ngilomunye walabakhethiwe baNkulunkulu. Ngiyathi vela enhlitweni yami kuthi ngiyafuna kodwa angizange sengibeke eceleni lemithwalo lesinzako lengibangela tinkinga kalula futhi sengiyafuna kuyibeka eceleni kusihlwa futhi ngemusa kaNkuluNkulunkulu ngidokwenda ngithandazele ungasiphakamisa sandla sakho na uNkulunkulu akubusise ethathe lomunye futhi kancane nje sisalindzile siselindzile ngekuthula wonke wonke manje nikhothamise inhloko tenu emthandazweni hamishani lokhu manje
unen thombo logcwaliswe ingadi lemunywe emithanjeni ya Emmanuel futhi doni tipukusha ngephansi kuyakhe isuke longe libala lelicala lado lahle
Ungete wakucabangisisa manje ungedami kukuwasha Kristu usesandleni sakho Pilato wetamile manje ekuseni ngetithuba tensimbi yesithuba kodwa tandla takhe solo tinengadi ingadi yelicala uyati kwendekani kuye waya eSwitzerland eminyakeni leminyendi kamuva walahlekelwa ngumcondo wakhe wathi jika esitibeni semandi wafa manje ekuseni eSwitzerland emakhulu ebantu ayeda atobuka leso sendakalo emandi lalihlatha sasibhakabhaka ayabila aphuma phansi kulowo mgodzi wemandi bakwenda njalo ngeminyaka kuyindzaba lenzala bathi uNkulunkulu wala kuthi emandi ahlobise tandla takhe Nageke akunenzaba ukuthi sewubhapathiswe emahlanda lamangakhi noma yini lo tama kuyenda kute lokuyohlanda tandla takho ngaphandle kwengati ya Kristu uNkulunkulu wakwala uthi lamanti lalihlatha sasibhakabhaka emva kwetingulungwane letimbili teminyaka cishe solo ayabila uNkulunkulu uyakwala kulunga kwakho kwekutendela kungeke kuhlande tono takho kute lokunye ngaphandle kwengati ya Jesu kucabange ke manje sitothandaza nje sikhashana angathi noma ngingabuta yini indlo letsite kusihlwa ngesikhathi yena eme lapho eholeni lekwahlulela laphilato manje ekuseni wase uthi kube umbuso wami bekuwa lomhlaba bengingakhuluma nababe wami futhi masinyane nje beyangathumela bolegiyoni bakhe labalishumi nakubili betingelosi lapho yinye yato beyingabhubhisa umhlaba bengingakhuluma naye futhi bolegiyoni labalishumi nakubili betingelosi bebangavele babe khona lapha edute nami bekangakwenda kodwa wema lapho angilomnene nalothobekile utothatha kufa kwakho aphinze athathe tono takho sewungaba nako kubonga ngalokwenele lomhlatshelo kusihlwa nine leniwudzingile futhi nidzinga netibusiso taNkulunkulu beningasukuma ngetinyawo tenu nitothandazelwa manini nje ngetinyawo tenu nine lenifuna kukhunjulwa kulomthandazo thanini nkulunkulu bani nemusa kimi nginelicala ngento ethindo kabi futhi manje ngifuna kwemukela kuxolelwa kwami ngakristu jesu beningema ngetinyawo tenu kulesikhathi lesi nje nkulunkulu akubusise edzathe lomncane nguleso sibinzi qhubekani nime lapho ngabe ufuna kungitshela ukuthi uphakamise isandla sakho futhi awukaqiniseki ngalokwenele ukuthi ungema ngetinyawo takho na yini lokuhle lelike lakwenta kuwe livangeli na oh kudlala lokungaka ngelisondo kudlala ngankulunkulu lihora masinyane lisonzele ngalelinye lalamalanga ibhomu ye-atom itoshaya khona lapha nzawana thite kulenye yalamafemu ephawuda lamakhulu kungeke kube khona ngisho ingxenye yemzuzwana kuthi ukucabanga kuyobe sekwephuteke kakhulu ngaleso sikhathi futhi mhlawumbe ngeliphasika lelilandzelako noma kuleli phasika bewungeke wasukuma manje uthi uNkulunkulu bani nemusa kimi soni manje sengemukela Kristu ngekuthi nikela yena lucobo kungentela umusa ngetono tami nangemusa wakhe nemusa wakhe wodwa ngiyahlala ebukhoneni baNkulunkulu ungalivuma liphutha lakho na loyo lofihla tono takhe angeke aphumelele loyo lovuma tono takhe unemusa kukuwe uyabukela manje nkosi yethu lebusisekile esibalweni lesifanele kusihlwa kume imiphefumulo lemithathu letisolako wesilisa munye nalababili besifazane ngisacabanga nkosi ngeCalvary lapho lomunye eluhlangothini lolunye wathi nkosi ngikhumbule nawufika embusweni wakho lolomunye wathi uma unguye ake sibone ummangaliso sisuse kulesiphambano futhi uthi sinzise nawe licobo nalo lomunye wathi uNkulunkulu bani nemusa kimi futhi nenhloko yakho yasulukela ngasemhlangothini lwayo lwesekudla wase uthi namuhla utawuba nami eparadise kodwa wawuthulile kulona lomunye ngoba bekude kuphenduka futhi babe uNkulunkulu ngiyathandaza ukuthi laba mhlawumbe ngitokwethemba ukuthi ngibo bobathathu kulesakhiwo lotivela ukuthi bayakudzinga kuvuma emaphutha abo kodwa ukuthi bete ngendlela leyenele konke kwendlela yesiphambano bathethelele nkosi futhi ubabusise beme lapha kusihlwa njengoba wabamela eholeni lekwahlulela laphilato njengoba wabamela emkhathini welizulu nemhlaba ngesikhathi lilanga lishona phansi nenyanga yangafuni kuniketa kukhanya kwayo neveyili yelithempeli yatsabuka kusukela etulu yayophuma phansi ngiyathandaza uNkulunkulu kuthi utobabusisa uphinze ubanike kwemusa wakho futhi ubahlande ngengati yakho uphinze ubabhaphatise ngemandla akho langcwelisako emtimbeni wendvodzana yakho lucobo Kristu Jesu ngako balondvolotekile manje naphakathi babusise nalaba labanye labeva ngathi bakahle kuthi sebavele bahlangabetene naloku futhi benta njalo ngithandazela lesibusiso kubo egameni laKristu amen.
Nkulunkulu anibusise futhi kini ninele nime edvute nalabo labasukumile finyelelani kubo nibachawule lomunye uthi inkosi kubusise loko kuhle njengesandla senhlanganyelo manje sesithite kwephutha kancane etinkonzweni tethu bangakhi labathanda inkosi Jesu phakamisa isandla sakho ngiyamangala ngekubinza manje noma kuthula nje ngangoba singakhona esikhumbutweni sakhe yena lokhona nzawutonge lona lolapha kusihlwa uma besingahlabela kancane bekukusendasi esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona endasi lapho ngakhalela kuhlandwa esonweni lapho enhlitweni yami ngesikhathi sidzingeko sabeka tandla takho kuyo lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa oh ludumo egameni lakhe asihlabeleni kancane manje sisakhothamisa tinhloko tethu kuye
Endase siphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona Endase lapho ngakhalela kuhlantwa esonweni lapho enhlitweni yami ingati yabhocwa Ludumo egameni lakhe Ludumo egameni lakhe Ligama leliligugu Ludumo egameni lakhe leliligugu Lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona Ludumo egameni lakhe
Manje ngekuthula tinhloko tethu tikhotseme nine lenisinzisiwe Chanini oh phakamisa isandla sakho manje
Kukulo mthombo lo sinzisa Esonweni ngijabule kakhulu kuthi sengingenile ngekhathi lapho Jesu uyangi sinzisa futhi angigcine ngihlobile ludumo egameni lakhe Ludumo egameni lakhe lelilikhukhu Ludumo egameni lakhe lelilikhukhu Lapho enhlitweni yami ingadi yabhocwa khona Ludumo egameni lakhe
Manje netandla tenu tehlisiwe tinhloko tikhotseme Ngicabangile nje kukhona loshayile emzuzwaneni lembalwa leyengcile futhi wathi kukhona lothide lofuna kukhunjulwa emthandazweni ngemitimba yabo abakakhoni kubuya kule nkonzo yangelisondo ebusuku betele inkonzo lenkulu yekuphiliswa ungema ngetinyawo takho wena lofuna kukhunjulwa kulomthandazo manje
Emsitweni yami ingati yabhocwa khona Ludumo egameni lakhe Ludumo gu
Manje tinhloko tenu tikhotseme
He was wounded for your transgressions
Walinyatwa ngetiphambeko takho yahudlwa ngebubi bakho kuhlushwa kwekuthula kwakho kwakusethi kwakhe futhi ngemivimba yakhe waphiliswa
Ludumo egameni lakhe
Now blessed Father
Manje babe lobusisekile sisasondzela esiphambanweni ngekuthi thoba njenganyalo lapho umusa nesihawu kwangithola lapho inkanyeti yekusa lekhanya kakhulu iveta imisebe yayo kimi
These sick are standing in your presence.
Laba laba kulako beme ekukhoneni bakho. Bayakholwa njenganyalo ukuthi ngekukholwa babuka lowo mhlane lowatsatshulwa ngale futhi ngemivimba yakhe saphiliswa. Babe longwele kakhulu. Sita sivuma lukholo lwethu. Sikholwa ukuthi uphilisa imitimba yethu legulako. Ekuhlushweni lokukhulu lesikubonile kwenkosi Jesu. Futhi sinikelela labantu labemile umthandazo wekukholwa lowethembisa ukuthi uyosinzisa labagulako. Futhi thine zawonye njengebunye bemakholwa akho kusihlwa. Wathi lapho khona lababili noma labathathu babuthene khona ngiyoba khona emkhathini wabo futhi sicela umusa kubo ukuthi umusa wakho manje ungathinta lingekhathi labo ekujuleni kwemphefumulo wabo ukuthi kunenzo letobambelela phansi ekhathi ekujuleni ukuthi batokwazi ukuthi Kristu ulana futhi ukhulumile nabo athi mfana wami ngakuthatha ngakususa kugula kwakho ngale eCalvary. Manje lahlela kukhathateka kwakho konke kimi ngoba ngiyakukhathalela futhi kwangathi bangaphiliswa konke kuhlakanipha ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Futhi basahlala phansi manje umuntu lojudane nabo beka tandla takho kubo umuntu lobeka kathi abathandazela. LiBhayibheli lathi batawubeka tandla kulabagulako batawusinza. Inkosi busise. Uma ngingaphosisi, ngabe angabukile indvodza lephiliswe lapha emalangeni lambalwa lendlulile, noma esontweni lendlulile lambalwa, lona lobekangeva etindlebeni noma lokudzide etindlebeni na, ngiyabona uthokotela inkonzo kusihlwa. Ungiva kahle kenyalo? Kuhle ke lokho. Kuhle kakhulu. Ukuma ume ngetinyawo takho sikhashana nje. Bangathi labamkhumbulako ukuthi beka lana. Kuthi wendlula elayinini lalaba khulekelwako, bamletha etulu ngembili. Nenkosi yamphilisa yamenda waba kahle. Ayibusiswe inkosi. Siyabonga mnakethu ngebufakazi bakho. Bekungeda ngemadazini. Kodwa akamangalisi na. Manje sifuna kunibona kusasa ebusuku. Usenesikhathi. Futhi ke nangelisondo ebuseni usenesikhathi ngelisondo ntambama futhi uma ningabuyela inkonzo yekuphiliswa ngelisondo ebusuku size sihlangane asisukumeni bese sihlabela ingoma yethu yekuphuma hamba neligama la Jesu
hamba neligama la Jesu njalo welusizine wesitha Lito yokunika injabulo nenthuthuzo. Kucukani bese nichawulana nawo wonke umuntu. Lithathe noma uya kuphi. Kama leli likhulu.
Kucukani nichawulane.
Ole mnanzi kangaka. Themba lemhlaba nekwethaba kwelizulu. Kamaleli liku, limnanzi kangaka, semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu.
Now look this way.
Manje bukani ngalapha.
Heli, kamala Jesu siyakhothama. Siwa sikhuleka etinyaweni takhe Inkosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa Lapho lohambo lwethu selufeziwe Gama leli likhulu Olimnanzi kangaka Semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu Gama leli likhulu Olimnanzi kangaka Semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu
Manje khumbulani ikwaya kaNevili licembu lalabahlabela ngabane emsakatweni ekuseni WLRP ngensimbi yemfica nemnakethu striker uta kusele imizuzu lelishumi nesihlanu ingakashayi insimbi yelishumi ngelisonto ekuseni bengimendela itape nje kule mini yantambama ngeluvuko ekufeni futhi manje sithe siphinde sihlangane futhi tibusiso kenkosi tibe nani sisakhothamisa tinhlokotethu futhi ngitocela umngani wami lomuhle nalongumnakethu umnakethu Palma lobuya eMicon eGeorgia nangabe angakhulula letethameli ngelivile mthandazo sisathandaza mnakethu Palma.